SLT presents.
Leka okwagala kufuge, leka okwagala kukulembere. Abantu nzaba malaika nga sirina kwagala mbange kivuga ekikadde kitava mudobozi era bwemba n'obunabbi nga ntegeera byonna ebyaliwo nga n'okukkiriza nina okwogerwako okutambuza ensozi olwo nga mpayo byonna bye nina nga saddaka eri abaavu basiriko kye ngasanga sirina kwagala mulimu nze Yesu nyamba zenjagale ero kwagala kufuge muze sina manye gange na yesaba ayi Yesu kwagala kufuge muze mubye nkola era kwetaga kwe kusinga obukulu kwagala kukulembere sina manye gange na yesaba ayi Yesu kwagala kufuge muze mubye nkola era kwetaga kwe kusinga obukulu kwagala kukulembere Minkiriza Ela kulina echisa Okwagala tekuba na bucha Okwagala tekwe kulumbaza Tekwe kulumiza Tekunonya byako Tekunyiga mangu Tekusiba chibi kumoyo Okwagala kusanyukira mazima Kugumira byonna Kukiriza byonna Tekugwawo Kugumira byonna Era tekugwawo Kukiriza byonna Era tekugwawo Sina manye gange Na yesaba Ayi Yesu Kwagala kufuge muze Mubye nkola Era kwetaga Kwe kusinga obukulu Kwagala kukulembere Sina manye gange Na yesaba Ayi Yesu Kwagala kufuge muze Mubye nkola Era kwetaga Kwe kusinga obukulu Kwagala kukulembere Tekunonya byako tekunyiga mangu Tekusiba chibi kumoyo Okwagala kusanyukira mazima Kugumira byonna kukiriza byonna tekugwawo Kugumira byonna era tekugwawo Ayi Yesu kwagala kufuge muze Mubye nkola era kwetaga kwe kusinga obukulu kwagala kukulembere Sina manye gange na yesaba Ayi Yesu kwagala kufuge muze Mubye nkola era kwetaga kwe kusinga obukulu kwagala kukulembere Sina manye gange na yesaba Ayi Yesu kwagala kufuge muze Mubye nkola era kwetaga kwe kusinga obukulu kwagala kukulembere Kwagala kufuge muze Mubye nkola era kwetaga kwe kusinga